VOA. Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ryumvikanira kuri FM 94 n'ibicyenda na FM 95 n'ibice bibiri mu Burundi, mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ikaze nshuti mwese muduteze amatwi mu kiganiro muri isanga cyanone muri studio ya karindwi, muri kumwe nanjye Edi Rwema. Ariko mbere yuko tujya mu kiganiro nyirizina, reka mugenzi wanjye Frederic Nkundikije atugezeho amakuru avugwa mu gihugu cy'u Burundi muri aka kanya.
Urakoze Edi, mwaramutse neza nshuti mwese muteramanye ni radio ijwi rya Amerika, incamake y'amakuru avugwa mu Burundi no mu Rwanda. Mu Rwanda rero imyuzure irabandanya kubandanse kuva mu ijoro ryo kuwa gatandatu gushika uyu munsi, kandi ramaze guhitana ubuzima bw'abantu bashika 50. Ibarabara rihuza umurwa mukuru Kigali n'ibisagara vyo mu ntara y'Amaja epfo y'u Rwanda rirugaye, kandi nta bikorwa by'ubucuruzi n'ingendo biriko birarangurwa. Mugenzi wacu Eric Bagira ubusa ariko akurikirana inkuru. Eric, ibintu byifashe gute muri iki gihe?
Nkuko arumaze kubibwira abakurikije ijwi rya Amerika, umuhanda Kigali Musanze na n'uburafunze ntago uri kugendwa. Kigali Huye nawo cyangwa se Kigali Huye Kanyaru nawo urafunzwe kubera ko amazi yarenze Nyabarongo ararenga. Ni ukuvuga ngo rero ikiriho nk'uko warumaze kubivuga, mu bice bitandukanye by'igihugu hamaze gupfa abantu 53. Noneho ubungubu habaye umuhango wo gushyingura abagera kuri 35 mu karere ka Gakenke honyine mu majyaruguru y'u Rwanda. Imisozi ireba yagiye ikonkumuka ku buryo bugaragara. Ni ibintu bavuga ko rebatiyeho byibura imyaka 30 ibi bisaba.
Ingingo leta yari kwirafata kugira ngo ikingire abanyagihugu n'izi
leta ikingiye ikibanze yakoze iri kugenda izana ubutabazi bw'ibanze, ibiringiti, amajerekani yo kuba abaturage babasha kuba babahaye. Nibyo ngibyo by'ibanze bigaragara, ariko irizeza ko igiye kububakira mu buryo burambye nta kindi kirakorwa, kandi ikabasezeranya ko bava kongera gutura ahantu mu manegeka cyangwa hashyira ubuzima bwabo mu kaga.
Mwatubwiye ko abantu bamaze kuhasiga ubuzima bashika 50, ibindi bintu bishobora kuba byarononekaye n'ibi?
Ikindi nko mu karere ka Gakenke niho hibasiwe cyane, imyaka yagiye igera kuri hegitari 1000 ndetse n'amazu agera kuri 460. Amazu mu gihugu hafi ya hose ni amazu asaga 500.
Urakoze Eric, tugusabe ubandanye udutohoreza iyo nkuru mu makuru yacu mu gihe kiza kuza, turasubira kutugutera kamwe.
Nanjye ndabashimiye.
Urakoze. Dukubitire mu Burundi naho aho igitega urubanza rw'abagirizwa kuba barateguye gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Pierre Nkurunziza mu mwaka uheze rwasomwe muri sentare. Mugenzi wacu Eloge wirika neza yarishikiyeyo atubwire ukuntu byari byifashe. Eloge.
Ego me Fredi, nkuko bivuze urubanza rwasomwe umunsi, abantu 21 bari muri dosiye y'abashaka guhirika ubutegetsi bahanishijwe igihano cy'ugufunga ubuzima bwabo bwose no kutemererwa gukora imirimo ya leta mu kiringo cy'imyaka 20. Babiri bejejwe bakaba bari ku umugwi w'abantu indwi bari bejejwe n'umucamanza wa mbere. Ariko muri aba bari bejejwe n'umucamanza wa mbere, batanu muri bo bahanishijwe ibihano biri hagati y'imyaka 2 hamwe n'ugufunga ubuzima bwabo bwose mbere sentare yaciyiteka yuko boca bahagarikwa ubutarariye. Abandi bantu batanu nabo bahanishijwe igihano cyo gufungwa imyaka 2. Ubu bintu niko byifashe. Hanyuma ikindi sentare yo mu Nyungururizo yakoze kitari cyakozwe n'umucamanza wa mbere ni uko indishyi z'akababaro zirenga imiliyari 600 z'amafaranga y'amarundi zari zasabwe na leta y'u Burundi, umugambo CNDD-FDD hamwe na radio televiziyo Rema na polisi bagera kuri 12 ku giti cyabo, nazo nyene izi ndishyi z'akababaro abafungwa 26 sentare yabategetse kuzoheza bakaziriha.
Mu kanya gatoya cyane rwose, murashaka kutubwira niba abagiriwe n'ibyo zaha bafite umugambi wo kunguruza?
Mu bisanzwe uko amategeko y'Uburundi abivuga, ubuye abagirirwa n'icyaha bafite iminsi 60 bakazokunguriza muri gasambura manza honyine.
Turagushimiye Eloge mu kanya, kandi nawe ubandanye udutohoreza iyo nkuru, turagutera kamo. Urakoze.
Urakoze nawe.
Thank you.
Mwiriwe neza nshuti muduteza amatwi ni Edirwe mu basuhuza kandi mbahikaze mu kiganiro muri sanga. Imvura idasanzwe nkuko mumaze kubyumva yaguye mu ijoro ryo kuwa gatandatu rishyira ku cyumweru yahitanye abantu barenga 50 mu bice bitandukanye by'igihugu, ariko by'umwihariko iyo mvura yahitanye abantu benshi cyane mu karere ka Gakenke mu ntara y'Amajyaruguru nkuko byemejwe n'umuyobozi wako karere. Hagataho umuhanda uhuza Kigali n'imijyo mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda wafunzwe, nta bikorwa by'ubucuruzi n'ingendo biri gukorwa. Umunyamabanga wa Leta uhoraho muri Minisiteri y'ibikorwa remezo mu Rwanda bwana Alexis Nzahabwa n'Imana yavuze ko hagiye gukorwa umuhanda Kigali Musanze wari wafunzwe n'inkangu. Yavuze ko amazi yafunze umuhanda Kigali Butare arushaho kwiyongera, nta muti wa hafi uretse gutegereza ko yagabanuka. Kuri telefoni turi kumwe n'umunyamakuru wa Radio Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa, akaba akomeje gukurikirana icyo kibazo. Eric, mukanye warumaze kutubwira uko icyo kibazo kifashe, ubu ngubu hari cyahindutse kuva ku munsi w'ejo?
Kuva ku munsi w'ejo iyo urebye harimo impinduka, kubera ko ku munsi w'ejo umuhanda Kigali Musanze niwo wari wafunzwe, gusa ariko ubu ngubu umuhanda Kigali Muhanga nk'uko mumaze kubivuga nawo wafunzwe, kubera ko amazi yarenze Nyabarongo anyura ahari harimo ibisheke biri kuri Nyabarongo. Ni ukuvuga ngo yafunze umuhanda ku buryo hariho impungenge ko imodoka zinyuzemo zishobora kuba zahura n'impanuka kubera ubwinshi bw'amazi. Kandi uko twaherukaga mu gitondo twahageze nka saa tatu, uko amasaha yagendaga yiyongera niko byasaga naho amazi nayo agenda yiyongera. Nkuko warubivuze rero ko bwana Alexis Nzahabwa n'Imana umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'ibikorwa remezo yari yizeje ko umuhanda Kigali Musanze uza gukorwa, na n'ubu ntabwo urakorwa. Ni ukuvuga ngo naho ibinyabiziga cyangwa se ingendo zirafunze, imihanda iracyarimo ibinogo cyangwa se ibitaka byagiye bimanuka mu mihanda, imihanda irasanzwe muri rusange.
Uvuye mu karere ka Gakenke, ese mu nzira mujyayo murimo no kugaruka byari biboroheye?
Ni ibintu ubona ko bitoroshye, kubera ko kugira ngo uzagere i Musanze ushatse gukomeza ntabwo byemewe. Uragenda wagera aho bita kwa Nyirangarama cyangwa se kuri base, ugahita ufata uwundi muhanda w'igitaka ukajya kunyura ku bitaro bya Butaro mu karere ka Burera. Ni ukuvuga ngo rero urete wenda imodoka z'abanyamakuru n'imodoka z'abategetsi zari zigiye muri icyo gikorwa kureba umuhango wo gukurikirana ishyingurwa ryabo bita by'Imana, naho ubundi ntabwo byemewe ko imodoka zigenda, kubera ko baracyakora imihanda. Sinzi niba babonye ifoto nakoherereje, hari imodoka imwe yajyaga kumena ibitaka kubera ko byari biremeye naho yakandagiye, nayo yashatse kurengayo. Ni ukuvuga ngo muri rusange ikibazo ntabwo kirabonerwa umuti.
Uvuze ko habaye n'umuhango wo gushyingura abaguye muri aya makuba, ese abo bashyinguwe mu mva rusange cyangwa se bashyinguwe gute, byagenze gute?
Bashyinguwe ahantu hamwe mu mva zitandukanye, n'abanitumi kubera ko muri 34 na bagiye babashyingura mu mirenge itandukanye, aho bagiye bagwa urumva ni imirenge nkurikije uko umuyobozi w'akarere Gakenke yabimbwiraga ku mugoroba, ni imirenge Soko, Nemba, Gakenke ubwawo, Mataba igera kuri 5. Ni ukuvuga ngo rero uyu munsi habayeho umuhango wo kwiyungura abo ngabo 10 umwe mu mba zitandukanye, ariko ahantu hatandukanye aho ngaho ku murenge wa Gakenke.
Ikindi kigaragara ni uko hari amazu atari hasi ya 500 ashobora kuba yasenyutse, ese abo bantu basenyewe amazu yabo ubu ngubu ni iki Leta irimo kubakorera? Hari ahantu bashoboye kuba bacumbikiwe muri iki gihe batarabonaho bikinga?
Icyo nacyo ni ikibazo kikiriho, kubera ko barizeza ubufasha bwa vuba ariko ntaburaboneka, kubera ko abaturage naho zenganira nabo nk'imvura yaguye nijoro bari bafite igihunga ku buryo batasinziriye, bacumbitse mu baturanyi. Nicyo cyabayeho, n'umuyobozi w'akarere yabibwiye abaminisitiri bari bahari barimo minisitiri w'intebe bwana Anastase Murekezi, yavuze ko hari gushakwa uburyo babubakira cyangwa se babona amabati aturutse muri ministeri y'ibiza yita kubiza kugira ngo abashe kuba babo bakira no kuvuga ngo kugeza ubu ngubu ikiriho nuko bakiri mbo bagenzi babo mu nsuti n'imiryango zibacumbikiye.
Eric bagira ubusa ikibazo cy'imvura nyinshi cyane cyane cyakunzwe kuvugaho guhera mu mpera z'umwaka ushize aho ibiro bishinzwe iteganya gihe hirya no hino ku isi byagiye bivugwa ko hashobora kuzagwa imvura nyinshi cyane ahanini ikomoka ku kitwa El Niño. Ese kuba mu Rwanda habaye icyo kibazo gikomeye cyane nta ngamba leta yigeze ishyira hagaragara kugira ngo biramutse bibaye abantu babe bagobokwa vuba na bwangu?
Ingamba iyo urebye nka ministeri y'ibikorwa remezo ufatiye wenda kurikira kuriya muhanda Kigali Muhanga cyangwa se Kigali Huye wahagaze bari kugaragaza ko hari inyigo zimaze igihe kugira ngo babashe kuba bakwitabaza indi mihanda, babashe kuba bakora indi mihanda itari Kigali Muhanga gusa, bagira indi mihanda, ariko ni ibintu biri mu nyigo gusa. Nanone ku zindi ngamba bari kugenda basezeranye ni ukugira ngo rubanda ruve mu manegeka kandi bakomeze gukora kurwana n'isuri batera imirwanyasuri bisanzwe.
Eric bagira ubusa umunyamakuru wacu mu Rwanda turagushimiye cyane kandi komeza udukurikiranire iyo nkuru ibabaje yagwiriye abaturwa.
Nanye ndabashimiye.
Arakoze Eric bagira ubusa. Abahanga bemeza ko iyi mvura idasanzwe n'inkangu bishobora kuba biterwa n'imihindagurikire y'ibihe. Mu rwego rwo gushaka gusobanukirwa neza ibijyanye n'icyo kibazo, kuri telefoni turi kumwe na Bwana Antoine Twahirwa, ni umuyobozi ushinzwe ishami ry'iteganyagihe nuko rishyirwa mu bikorwa mu kigo cy'igihugu cy'iteganyagihe. Bwana Antoine Twahirwa, ikaze mu kiganiro muri Isanga kuri Radio Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane Rwema.
Bwana Antoine, nkuko umaze kubyumva umunyamakuru wacu abisobanura, iyi mvura idasanzwe yangije ibintu byinshi cyane, abantu barenga 50 bamaze kwitaba ubuzima, bamaze kwitaba Imana. Ese mwebwe mu kigo cyiteganyagihe namwe kuri mwe iyi mvura mubona yari idasanzwe?
Nibyo ko imvura natwe twabonaga idasanzwe yuko twari mu bihe bya El Nino, kandi nicyo gihe twateganyaga yuko tuzagira imvura nyinshi cyane cyane ziyongera mu ntara y'Amajyaruguru n'intara y'Iburengerazuba. Ahandi hirya no hino mu gihugu twabonaga yuko izaba ihagije ariko itashobora guteza ibiza bikomoka ku myuzure no ku nkangu nk'uko byabaye nyine.
Ese iyo uvuze El Nino nko ku muntu udasobanukiwe ayo magambo cyane cyane ari mu rwego rwa tekinike, niki muba mushaka kuvuga iyo muvuze El Nino?
El Nino ahanini tuba tuvuga yuko ari ubushyuhe bwo mu nyanja ngari bugenda bwiyongera. Iyo bwiyongereye bugashyuha bugira ingaruka ku kirere cyacu, tukagwisha imvura nyinshi ishobora kuduteza ibintu bitandukanye birimo n'ibiza. Hanyuma iyo bitabaye El Nino kugira cyagiye noneho kigiye ubukonje bwo mu nyanja buba bwakonje, icyo gihe nicyo gihe tuba dufite cyagiye cy'izuba n'amapfa. Hanyuma ku isi buriya tugira ibihembwe bitatu, hari icyo ngicyo cya El Nino, hari icyo cya La Nina, hari n'igihe biba biri hagati no hagati cyo twita micro conditions.
Ikindi hari bamwe mu bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika bandi batwandikiye bavuga ngo ikidasanzwe cyane muri iyi mvura nuko igwa akanya gato ariko ikagwa ari nyinshi cyane, bitandukanye n'imvura isanzwe aho usanga imvura igwa akanya karekare ariko idakomeye nk'iyingiyi yaguye mu majyaruguru y'igihugu cy'u Rwanda.
Nibyo ko nk'uko babivuga niko bisigaye bimeze, yuko ahanini usanga ibihe byarahindutse ugereranyije n'uko twari tubizi kera. Ibyo tukaba tuvuga yuko biterwa ibihe turimo bya climate change.
Hanyuma se icyo kibazo cya climate change abenshi bakunze kuvuga ngo ni kibazo kireba ibihugu byateye imbere, ibihugu bifite inganda zikomeye zohereza ibyuka mu kirere. Ese nko muri Afrika se cyangwa se mu bihugu nk'u Rwanda icyo kibazo ni kibazo gikomereye ibyo bihugu?
Ni ikibazo gikomereye ibihugu byose byo ku isi kuko ikirere nta mupaka kigira. Nk'iyo tuvuga tuti inyanja y'Ubuhinde cyangwa inyanja ya Pasifika irashyushye, bizi iyo ngiyo hose bikaza bikatugiraho ingaruka. Rero nubwo baba bavuga yuko ibihugu byateye imbere ari byo bifite ikibazo, ariko ikirere cyacu nyine nk'uko biteye usanga bivaho hose bikaza bikagira ingaruka kuri iki kirere cyacu cy'aho dutuye.
Ese mwiteganya gihe ryanyu mubona bene iyi imvura yaguye ku wa gatandatu izakomeza cyangwa se byaba bigiye kurangira?
Uko bigaragara twari dufite iyi mvura y'igihembwe nyine yatangiye mu kwa gatatu, ariko tubona muri uku kwa gatanu igenda igabanuka ku buryo itazaba nyinshi nk'iyi minsi ishize twagushije. Irasa nk'aho igirangira mu by'ukuri.
Hanyuma se iyo ibyo ari byo byose iyo mumaze kubona iyo mibare yanyu igaragaza uko iteganya gihe rizaba rimeze mu gihe runaka, ibyo ari byo byose mutanga inama yaba kuri leta cyangwa se n'abandi bafatanyabikorwa banyu, izo nama arizo mwigeze mutanga guhera iki kibazo cya El Niño gitangiye?
Nk'uko nyine mwabikomojeho murabizi ko El Nino ubwo bushyuhe bwo mu nyanja twatangiye kuvuga mu kwa karindwi k'umwaka ushize. Hanyuma noneho gukora icyegeranyo cy'imvura cy'ukwa cyenda tubivugamo yuko dufite ibyo bihe by'ibiza bya El Nino. Nyuma nanone tuza gukora kino gihembwe cy'imvura cyo guhera mu kwa gatatu kugeza mu kwa gatanu, nabwo turabishimangira tuvuga yuko ibyo bihe tubyiteze bizagira imvura nyinshi, kwerekana n'ahantu hatandukanye imvura izagenda igwa ari nyinshi cyane ishobora guteza ibintu bidasanzwe, ariho cyane cyane mu majyaruguru, iburengerazuba n'iburengerazuba bw'amajyepfo.
Nk'izindi ngaruka dushobora kuba twiteguye cyangwa se zishobora guturuka kuri ubu bushyuhe bw'inyanja cyangwa se na El Niño ni nk'izihe bwana Twahirwa?
Ingaruka hanini tuzirebera ku kugusha imvura nyinshi ari iteza ibintu bitandukanye. Ubwo urumva iyo mvura iyo twayigize igenda igira ingaruka ku buzima butandukanye no ku bikorwa bitandukanye by'abantu.
Uwo ni bwana Antoine Twahirwa, ni umuyobozi ushinzwe ishami ry'iteganyagihe n'uko rishyirwa mu bikorwa mu kigo cy'igihugu cy'iteganyagihe mu Rwanda. Kuri telefoni kandi turi kumwe n'abakunzi ba radio Ijwi rya Amerika. Olivier, mwiriwe neza?
Mwiriwe, mwiriwe.
Ikibazo cyawe cyangwa se igitekerezo?
Igitekerezo cyanjye kiragira kiti, ni ukuvuga ngo ubuyobozi buhora budushishikariza kubaka ahantu ha ngombwa tukanubaka uburyo buboneye, atari bwa bundi bwo kubaka amazu amwe ashobora kumara igihe gitoya akaba ari na hahandi usanga niwo muturage abwiye ngo ntuzubakisha n'amatafari tubona ya rukarakara kugira ngo urayazi
ndayazi.
Ya biriya usanga iyo umuturage abikoze adakurikiye ubuyobozi yumva ko wenda n'uburebye inyungu zabwo ariko we ntiyumva ingaruka bizamugiraho, kuko usanga ari amazu y'igihe gitoya ariyo asenyuka vuba, kuko niyo imvura iguye uko ingana kose iba igomba kumanura iyo nzu.
Hari ikibazo ufitiye bwana Antoine Twahirwa wo mu kigo cy'igihugu gishinzwe iteganyagihe?
No, ikibazo namubaza namubaza ni ese ni iki biteguye gufasha bene bariya bahuye na ziriya ngorane bakiri hanze, nyine ndavuga hanze y'inzu babagamo badafite aho batuye?
Urakoze. urakoze Olivier
urakoze
Olivier ndibaza ko bwana Antoine Twahirwa muri kije akazakora icyo kibazo wenda cyaza kumugora gusubiza kuko ahani nibo bashinzwe ibijyanye no gutanga makuru kwiteganya gihe kuri telefone kandi turi kumwe na Christophe Christophe mwiriwe neza ego uri hehe
ndi mu Rwanda ikabe bagitaza munduha
ego ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe
ya igitekerezo no kwihanganisha batwe n'ibyo byago kuko nge ndi mu Rwanda ariko mba mu Rwanda na twati byari gebe kubaho ariko gusa cyo novuga no kwihangana bagasenga Imana niyo yabafasha kuko naho numenga n'ibiza byate cyangwa n'iminsi ya nyuma bigaragara
urakoze Christophe reka twakire na Théogène kuri telefone mwiriwe Théogène
mwiriwe neza
uri ahagana he Théogène
ubu tuvugana ndi Muhanga nari naturutse Nyamagabe aho bita ku Kitabi nerekeza ni Kigali
Muhanga kuva Muhanga uji Kigali nkuko umunyamakuru wacu mukanya amaze kubivuga ni ibintu bitagishoboka kubera imvura nyinshi n'imyuzure
ya ni ibintu bitakishobotse kubera ko twe twahanze nta makuru twadufite ahagije uteta dutega imodoka zisanzwe tugeze batubwira bati ntabwo bishoboka kujya i Kigali kubera ko hariho ikibazo cy'amazi yarengeye ikiraro cya Nyabarongo
mwebwe se Nyamagabe icyo hari ibibazo by'imvura nyinshi mwamwahuye nabyo
imvura iragwa nyinshi ariko ubu ama ntabwo yangiza cyane n'utundi turere urebye nagendaga nsoma ibinyamakuru na radiyo Gakenke niho imvura yibasiye cyane kuko yishe abantu nabonye batari bake cyane mu by'ukuri yasenye amazu bavuye mu byabo birakomeye cyane sinzi rero leta ikiza gukora n'urundi rugamba mbona ko rutoroshye
hari ikibazo ufitiye bwana Antoine Twahirwa uyobora ishami rishinzwe iteganya gihe
cyane iteganya gihe ryo mu Rwanda byakunze kuvugwa ko ritizerwa cyane bakavuga imwe na rimwe imvura izaba ari nyinshi abantu bagategereza imvura ntigwe bagahinga n'imyaka ikapfira mu butaka yarabuze imvura bakavuga bati imvura ntayiriho ubundi kagwa sinzi icyizere baha abanyarwanda kubera ko ibi bintu ntago babyiteze nk'imvura izagwa ari nyinshi bari bayivuze ngira ngo mu kwa cyenda k'umwaka washize bahinga ibigori abantu bategereza baraheba ntiyagwa nk'uko babivuze ubu nibwo guhinduranye eske ni ibyuma bagira bidasa neza cyangwa n'iki
urakoze cyane Théogène bwana Antoine Twahirwa ngo hari ikibazo cy'uko abantu kenshi na kenshi batizera ibyo mubabwira wasubiza ikibazo cya Théogène
murakoze kandi nshimire Théogène kuri icyo kibazo atubajije ahanini usanga nk'iyo dukoze icyegeranyo cy'ukuntu ikirere kizaba giteye imbere tubibashyikiriza ariko ntibyari bikwiye yuko batakwiye kubyizera yuko ibyo tuba twatanze tubabwira yuko ari iteganya gihe hanyuma tukabashishikariza yuko bazajya badukurikiranira hafi amakuru noneho azajya yunganira yo twatanze mbere na mbere tukajya tuyabagezaho kugira ngo nibuze izo mpinduka ziramutse zigaragaye bashobore kuzibona bashobore kuzibagezaho nk'uko bikwiye noneho bafata ingamba rero ntibari bakwiye kugira icyo cyizere gike nkuko bivuze nyine urumva yuko twabatangarije ukuntu imvura izaba iteye kuva mu kwa cyenda kuko nyine nino yari yatangiye mu kwa karindwi hanyuma twarongeye tubisubiramo mu by'ukuri mu ntangiriro z'ukwa gatatu ubwo rero kuva tutari twavuga tuti uko twabonaga ikirere cyarahindutse wenda impungenge twari dufite za El Nino zavuyeho ntibakabaye bavuga yuko ibyo twavuze bitazaba bakabaye bakurikirana iyo mesaje yo tuba dufite noneho bakategereza igihe bizabera yuko ikirere bitwara igihe kugira ngo byibuze kizabe ibyo uteganya gihe nyine tubabwire igihe bizabera nk'uko bikwiye nyine
ngira ngo ahanini impamvu benshi batabikurikirana nuko ubusanzwe ikirere cyo mu Rwanda ari ikirere cyiza cyane, nakubwira ko nkinaha mu mahanga aho twebwe tuba ikirere cya hano gihinduka buri munota. Nukuvuga ngo ugiye gusohoka mu nzu yawe nukubanza ukareba uko iteganya gihe ryifashe. Kuba ikirere cyo mu Rwanda gisanzwe ari cyiza byaba ariyo mpamvu wenda abantu akenshi badaha agaciro cyane ibyo mubagezaho.
Wenda twakita cyiza kuko nyine ugereranyije n'ikirere cy'iwanyu gihinduka buri mwanya, kuko hano niyo wagenda udafite umutaka imvura ishobora kugukugama ikaza guhita, ariko aho ngaho nk'iyo nk'ubukonje cyangwa imvura itangiye kugusanga biba bigoranye kugira ngo yibuze umuntu kuba atagiye yifubitse yamugiraho ingaruka nyinshi ugereranyije n'intanga. Rero ko nyine ikirere cyacu gihinduka vuba na vuba, gihinduka by'akanya gatoya ku buryo binagoye mu by'ukuri ugereranyije n'ikirere cy'iwanyu aho ngaho kuba wagiteganyiriza. Ariko nubwo bigoranye kubera yuko bihinduka vuba na vuba, tugerageza gukora ko dushoboye kose tukabagezaho ayo makuru. Ahubwo inzitizi zibamo cyane usanga nk'iyo twabatangarije nk'icyo cyegeranyo kizamara amezi atatu, ahanini bagenda bakagifata bakumva yuko icyo cyegeranyo ko twakivuze kigomba kuba cyo hatabaye impinduka, ariko usanga nk'uko ikirere cyahindutse izo mpinduka iyo tuzibonye iyo twongeye kuzitangaza abenshi usanga ari bitabageraho, noneho bikaba inzitizi avuga yuko ibyo twatangaje wenda bitabaye byo kubera yuko ayo makuru aza yunganira ayo twatanze mbere atamugezeho nk'uko bikwiye.
Urakoze cyane Bwana Antoine Twahirwa, guma kuri telefoni, turacyafite abakunzi benshi ba Radio Ijwi rya Amerika bifuza kugira ibyo babaza nyuma y'imvura idasanzwe yaguye mu ijoro ryo kuwa gatandatu rikira ku cyumweru igahitana abantu bagera kuri 50 mu bice bitandukanye by'igihugu, ariko cyane cyane by'umwihariko iyi mvura ikaba yarahitanye abantu benshi mu karere ka Gakenye. Kuri telefoni kandi turi kumwe na Juste, mwiriwe neza.
Mwiriwe.
Uri hehe Juste?
Ndi Kigali.
Ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe?
Ni igitekerezo kigendanye n'ikibazo. Kubera ko nk'ubu ibi byabaye bari barabivuze kuva kwa cyenda, ndumva aribwo babivuze bongera no muri uyu mwaka barabivuga, ariko ikibazo gihari gikomeye habayeho mu bihe byashize ko bigeze kujya bavuga iteganyagihe ugasanga ntibibaye ntabwo byubahirijwe, ariko ndumva ko nadusobanurira neza wenda hari ibyuma bishya byaje ku buryo ibi bari babiteguye babiteguza abantu. Nge nkabona ikibazo cyari kirimo gikomeye hari kudakorana neza na media, kuko no mu bantu basaga nk'aho babitinga cyane babinenze mu makomantere yabaga na media yavuga ati ni bya bindi bisanzwe iki, nibaza ko izi ngaruka ibaza kuba barakoranye n'itangazamakuru neza. Sinzi ko ibi byose byari kuba, kuko ahanini sishobora gutinya kuvuga ko itangazamakuru ryabangamiye iryo tangazo bari basohoye, bavuga ati ni bya bindi bya meteo yabo tutizeye, bavuga imvura iragwa ejo ugasanga ni uruzuba gusa. Wumvise n'uwambanjije yabanje kubivuga wumvaga ko nta cyizere. Yari nkabaza eske gukorana n'itangazamakuru babihakahe gakiro, kuko ibi byabaye bari barabivuze itangazo ryo bwanye nararyiyumviye barahakahe gakiro itangazamakuru kugira ngo babafashe gukorana n'abaturage, kuko itangazamakuru rifite imbaraga. Nicyo nashaka kumubwa,
ngira ngo gukorana n'itangazamakuru ni nibi turimo ubu ngubu aho twabatumiye kugira ngo batange ibisobanuro cyangwa se bagire icyo bavuga ku bijyanye n'iteganyagihe.
Ariko urumva nk'ubu mwe muvuganye ibiba byabaye.
Urakoze
mu kwa cyenda ubu iyo baza kubishyira n'imbaraga wenda n'abantu bari mu manegeka n'ubu baracyarimo ruva gukora iyo mihanda ibiki byose wasangaga abantu avuga ko bya bindi byabo turabimenyereye.
Urakoze cyane Juste, turi kumwe kandi na Ntwari. Ntwari mwiriwe neza. Ikibazo cyangwa igitekerezo cya uri hehe Ntwari?
Ndi Kigali Nyabugogo.
Nyabugogo, namwe mukunze guhura n'ibibazo by'umyuzure?
Cyane cyane hano nyine yegereye muri gare turahura n'imyuzure ariko se babigira gute ko ari ahantu hameze nko mu gishanga kirekire ukuntu yabigira kabisa ko hano Nyabugogo turahombera cyane nk'abantu dusanzwe dufite ibintu tuba tubakorera
ikibazo cyangwa igitekerezo
igitekerezo mfite ni uko bareba ukuntu nyine babikora bakinoze nk'ibiraro bihari ntabwo bifashe imihanda n'imitoya ahantu abantu basururiza rwose ntabwo hakingiye cyane amazi iyo aguye no muri gare ya Nyabugogo ugasanga ni mu byondo kandi ari ahantu hahurira abantu baturutse mu mpande zose z'ibihugu
urakoze intwari kuri ibyo bibazo n'ibitekerezo byawe reka dufate na Kagoyire Kagoyire mwiriwe neza
mwiriwe
uri hehe
ubu ngewe ndi ku ivuriro ry'igihugu
ivuriro ry'igihugu
ry'igihugu ahitwa Burizari mu karere ka Gasabo muri Sali
mu karere ka Gasabo aho ngaho ni Kigali
ni Kigali
yego ikibazo cyangwa se igitekerezo ufite
igitekerezo mfite kuri iyo myuzure ni uko muri leta mu nshingano zayo zagerageza zajya zigira inama abaturage batuye aho h'imyuzure aho h'inkangu kugira ngo babone imiturire myiza kuko abaturage bamwe baba bakeneye ibitekerezo bizima byo kubashyigikira kugira ngo babone ukuntu batura ahantu haboneye hatari ayo mu manegeka niyo mpamvu iyo myuzure igenda ituganaho cyane rimwe na rimwe abaturage barazira ubujiji ubundi bushobozi bukeya
turagushimiye cyane kandi nawe kano kanyu hayi radiyo Ijwi rya Amerika kugira ngo tugane
yego murakoze
arakoze Kagoyire bwana Antoine Twahirwa Juste yagarutse nanone kuri cya kibazo cy'uko hari bamwe mu bashidikanya amakuru mu bamwe abahaye akavuga ngo mukeneye kurushaho gukorana n'itangazamakuru ngo nubwo aya makuru yuko imvura izaba nyinshi mwayatanze ariko kenshi wasangaga ngo itangazamakuru ritabiha agaciro kabikwiye akavuga ngo mwebwe niki murimo gukora kugira ngo munoze uwo mubano wanyu n'itangazamakuru kugira ngo amakuru mutanze ashobore kugera ku banyarwanda benshi
ya murakoze cyane kashimire na Juste kuba yarakoze ubwo bushishozi nibyo ko gukorana n'itangazamakuru twe tubabona nk'abantu b'abafatanyabikorwa bibanze akaba ari nayo mpamvu dukora ibishoboka byose kugira ngo byibuze tubazane hafi dushobore gukorana nabo nk'uko bikwiye hanyuma ahanini inzitizi ikunze kuba usanga yaba ari amaradiyo yaba ari amateleviziyo ahanini usanga ari abacuruzi wamuha nk'iyo nkuru ugasanga icy'ibanze arabanza wenda gushyiraho inkuru y'umuntu wamwishyuye amafaranga kuruta ko yashyiraho inkuru ifasha nk'abanyarwanda nk'abenegihugu ariko turashimira cyane n'abatwumva bakadufasha gushyiraho ano makuru yuko abenshi mu by'ukuri bumva yuko bafite iyo nshingano yo kugeza ku Rwanda amakuru abafite akamaro amakuru yabateza imbere amakuru yababurira nk'aya ngayo tujye dutangaza ugasanga abenshi bizeho barabitangaza nk'uko tubibahaye hanyuma bakabigeza batandukanye ngira ngo ni naho ahanini Juste yaje kumvira n'ayo makuru nyine y'uko twatangaje izo mbizi tuzagira z'ikirere rero turakora ibishoboka byose
komeza
turakora ibishoboka byose kugira ngo itangazamakuru turi nibyo risa nk'aho riduhuza n'abaturage kugira ngo turusheho gukorana nabo neza nubwo abenshi baba ari abacuruzi ariko tugerageza kuba dusobanura yuko bafite iyo nshingano n'abenegihugu kugeza ayo makuru ku banyarwanda kuko ni amakuru y'ubutabazi ni amakuru abafasha kwiteza imbere ni amakuru abafasha kugira ngo ibintu byabo imitungo yabo ndetse n'ubuzima bwabo budahura n'akaga kubera iyo mihindagurikire y'ikirere rero turabikora nk'uko bikwiye urumva ahanini no kuba batabyemera biradusaba izindi ngufu noneho nyinshi zo gukora ubukangurambaga tukabasobanurira izindi mbiko ziteye iyo siyansi ijyanye n'imihindagurikire y'ikirere, dore ko harimo wenda bamwe batayumva neza, tukagerageza n'ibyiza kubishyira mu bikorwa, tukabasobanurira impamvu yayo n'icyabiteye n'uko abantu bakoresha ayo makuru kugira ngo biteze imbere mu buryo butandukanye.
Hari abandi banagarutse ku bijyanye n'ibikoresho cyangwa se ubushobozi mufite, wenda hano natanga nk'urugero nk'inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, iyo hari imvura idasanzwe igiye kugwa cyangwa se umuyaga ukomeye, abantu bahabwa amakuru ku matelefoni yabo agendanwa uko ibintu bigenda bihinduka. Ese nk'ubwo bushobozi tuvuge nk'ibintu byabaye kuwa gatandatu, abantu bakabaye wenda barabibwiwe amasaha make mbere yuko biba kugira ngo bitegure, abashobora kwimuka babe bakwimuka, ubwo bushobozi mwari mwabugeraho, niba mutarabugeraho hari byaba biri mu ngamba zanyu?
Nibyo ko ubushobozi nk'uko bizwi ni ukugenda tubwubaka, kandi nk'uko uzi ko iterambere rigenda rihinduka, urumva tujyana n'iterambere ryose iyo tekinoloji igezeho. Kugeza ubu rero ibikoresho turabifite, dufite ibikoresho biduha ibipimo buri minota 15, dufite n'ikindi cyuma cya radari mu by'ukuri kitwereka izo mpinduka. Urumva ibyo bikoresho dufite hirya no hino mu gihugu, ibyo twita ubupimira amasitasiyo atwohereza ibipimo buri minota 15. Ibyo bipimo rero ahanini nibyo dukorera ubusesenguzi, twamara gukora icyo cyegeranyo akaba aricyo twohereza abenegihugu. Rero ubwo ngubwo ikiba gisigaye ni ugushyiraho wa muyoboro uhuza abantu cyangwa ugera ku bantu benshi kugira ngo byibuze bashobora kubona ayo makuru. Iyo miyoboro rero twagiye tuyishyiraho, hari abantu twohereza za imeri abari kuri interineti, SMS, ubu ngubu turagenda twagura umubare w'abantu tuyohereza, twatangiye kuyohereza za mbuga nkoranyambaga social media, nazo turagenda twongera umubare w'abantu. Mbehe turakoresha uburyo bushoboka bwose kugira ngo byibuze amakuru tuzajya tubona, izo mpinduka tuzajya tubona, tuzajya tugeza ku bantu byihuse kugira ngo nabo barusheho gufata ingamba. Ariko ahanini usanga umuntu kugira ngo abone amakuru no kuyashyira mu bikorwa, urumva n'ikindi kibazo. Ariho ntu abenshi nk'uko nyine bafite iyo mitekerereze, usanga niyo wamuha ayo makuru kugira ngo azajye kuyashyira mu bikorwa yabyaza umusaruro, birashaka izindi ngufu, ubundi bukangurambaga kugira ngo byibuze bashobore kuzajya babishyira mu bikorwa nk'uko bikwiye.
Urakoze cyane Antoine Twahirwa. Kuri telefoni kandi turi kumwe na Jean-Pierre Mwiriwe Neza. Uri hehe Jean-Pierre?
Jean-Pierre ndi mu karere ka Gakenke.
Uri mu karere ka Gakenke, aho ngaho niho habaye isanganya y'imvura idasanzwe yaguye mu ijoro ryo kuwa gatandatu. Hari icyo wowe iyo mvura yakugizeho ingaruka?
Sibye kubura amavandimwe bahuye n'ibyo bibazo by'ibiza. Ariko nanjye nari mfite urugendo tugiye mu bukwe, hanyuma imvura umusozi ikubita mu muhanda, ubwo bukwe bwacu twari tugiyemo waburahaje. Mu bigaragara bikaba ari ibintu bikomeye cyane, kereka nk'umuntu uhageze ibintu biteye ubwoba cyane rwose. Leta yari yakwiye gufata ingamba ikajya imenyesha hakiri kare ibibazo nk'ibi ngibi, kubera ko mu bigaragara rwose abaturage nta makuru afatika baba bafite. Kandi hari ikigo gishinzwe iteganyagihe ibiryo byo byose ibibazo nk'ibi ngibi by'ihindagurika ry'ikirere baba babibona uburyo, ndetse hafatwa n'ingamba zo kuba abo baturage batuye aha hantu hashobora kwibasirwa n'ibintu by'ibiza, bakaba bajya bahita babimura hakiri kare mu gihe babona ko bishobora kuzagira ingaruka nk'izi ngizi zabaye ku buzima bwabo.
Ese ubu ngubu aho ngaho Gakenke byifashe bite bintu?
Ubu ngubu ugereranyije n'uko byari bimeze ku munsi w'ejo mu gitondo, ubona yuko hari Leta yagerageje gutabara ibikorwa n'ibikoresho by'ibanze byageze ku bantu bagizweho n'ingaruka n'ibyo bibazo. Imihanda, imashini zirimo gukura imisozi mu muhanda yaguye, ndetse urabona ko ari ikibazo gihangayikishije leta cyane cyane rwose ntabwo itagize babishyizemo imbaraga.
Hari n'abavuga ngo imiturire nayo uburyo abantu batuye muri ako gace cyangwa se mu majyaruguru y'igihugu, abantu batuye ku misozi nabyo bishobora kuba byarabaye impamvu y'abantu benshi gutakaza ubuzima kuko batwawe n'izo nkango.
Nibyo rwose byo muvuga, nibyo urebye imiturire cyangwa se imiterere y'intara y'amajyaruguru mu Rwanda. Abantu batuye ku misozi miremire cyane ku buryo rwose umuntu ugasanga umusozi yarawutondagiye inzu henshi yayishyize mu bushori ishori, kandi ugasanga kuba wamubwira ati mukava aha ngaha akumva ko ari ikibazo cyamubangamira cyane guhita abona ahantu yimukira, kandi yamenyereye kuba yarahatuye kuva akiri umwana arahavukiye, ugasanga ikibazo nanone cy'imyumvire y'abo bantu kugira ngo babe babasha kubaho ngaho ni ikibazo nacyo gishobora kuba gituma bibagiraho ingaruka, cyane cyane kuri bigerekeranye no kugutura ahantu habi. Leta kandi mu by'ukuri bayagerageza kubibakangurira, ariko bamwe kubera kutabyumva neza ngo bihite bishyirwa mu bikorwa, ugasanga ari impamvu ituma bashobora kuhatakariza ubuzima.
Urakoze cyane Jean Pierre, kandi natwe dukomeje kwifatanya n'ababuza babo muri aka kaga.
Urakoze
kuri telefoni. Reka dufate Hanyurwimfura. Wiriwe
ire neza.
Uri hehe?
Mu karere ka Rusizi.
Mwebwe ikibazo cy'imvura ari cyabagezeho?
Imvura arahageze ariko nta bantu yangije, urebye nta muntu wapfuye muri Rusizi.
Ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe?
Igitekerezo. Bo igitekerezo ni uko bakomeza kubungabunga ibidukikije bakongera amashyamba. Muri iki gihe bigaragara ko basarura amashyamba uko bishakiye, ariko gahunda zo gutera amashyamba ntizishyirwemo imbaraga.
Hari ikibazo ufitiye Bwana Antoine Twahirwa ukora mu kigo cy'igihugu gishinzwe iteganyagihe?
Ikibazo ntabwo ari ikibazo, n'icyifuzo.
Ngaho gitanga.
Nababwira ko gahunda zo gutera amashyamba rwose bazijenjetse. Agomba gushyiramo agatege. Usanga amashyamba aterwa buri mwaka ukayabura. Mu mudugudu ugasanga nta gitari imwe bateye byibuze buri mwaka, kandi ibyo nibyo bifasha guhangana n'ibintu.
Turagushimiye cyane Hanyurwa Imfura. Bwana Antoine Twahirwa, ngaruke ku kibazo cya Jean Pierre uri i Gakenye. Nawe yagarutse kuri cya kibazo kijyanye n'uko amakuru agera ku baturage, avuga ko hakenewe ko ayo makuru amenyeshwa kare cyane abaturage mbere y'uko ibiza nk'ibi biba.
Icyavuga natwe kituraje ishinga yuko mbere na mbere ikintu tuba dutekereza iyo dukora ayo makuru nuko agera ku muturage, kandi usanga ari nawe ibibazo bigeraho cyane. Rero turakora ibishoboka byose turubaka inzego kugira ngo byibuze aya makuru tuzajya tubona tuzajya tuyageza ku muturage yuko niwe mugenerwabikorwa. Ubwo rero turakora ukuntu twakorana n'ubuyobozi n'inzego zitandukanye zirimo ziriya zishinzwe ibiza, ku buryo tuzajya kohereza amakuru agahita abageraho. Ahubwo twatangije n'ikindi gikorwa cyo guhugura abaturage hirya no hino, tukagira nabo bahagarariye nko mu midugudu kugira ngo tuzajye tubohereza ayo makuru noneho nabo bayageze ku bandi baturanyi bahari, ndetse n'uburyo bwo kuba twakwiyambaza n'uburyo bw'imiganda na mesaje nyine igihe habaye nk'umuganda bagatanga ayo makuru ku buryo amakuru azajya agera ku bantu benshi bashoboka. Rero turakora ibishoboka byose dufatanyije n'inzego za leta zinyuranye kugira ngo turengere umuturage yuko niwe mugenerwabikorwa wa mbere tugomba kwita ku cyo yifuza, kugira ngo byibuze izi ngaruka ze tuzajya zimuhungabanya, zimwangirize umutungo cyangwa
imwangirize n'ubuzima.
Uko mugenda munabigisha ni nako mugenda mwubaka icyo kizere hagati yanyu nawo baturage ndibaza.
Nibyo ko turagenda twubaka icyizere, urabona nka hametewo usanga ari ibintu bya siyansi bitumvikana neza, ariko tugerageza byibuze kubishyira mu rurimi rwumvikana, ukabimwereka, ukamwereka akamaro kabyo, ukamwereka inyungu yabivanamo aramutse abikoresheje. Ubwo byibuze iyo amaze kumenya kugira ngo ubwo bumenyi agenda abigirira icyizere ku buryo n'ayo makuru azajya ayakoresha nk'uko bikwiye.
Ese ubu ngubu iyo murebye igihe mwiteganya gihe ryanyu, mubona iminsi za ibintu bizabyifasha bite?
Uko tubibona mu minsi za imvura irasa nkaho mu kwa gatanu izaba imaze kugabanuka, noneho tukinjira muri cya gihe cy'akazuba nk'uko bisanzwe, yuko imvura ubusanzwe nk'uko mubizi tugira imvura ibihembwe bibiri by'imvura kuva mu kwa cyenda kugeza mu kwa cumi n'abiri no kuva mu kwa gatatu kugeza mu kwa gatanu. Hagati aho usanga tuba dufite akazuba, n'iyo imvura iguye usanga atari nyinshi iba ingana nka cya gihembwe cy'imvura tuba dufite. Ubwo rero turabona ibihe biri imbere bizasubira neza, bizasubira nk'uko bikwiye, ari ibihe bitazaba biteje ibibazo cyangwa ibiza mu Banyarwanda.
Nko ku muhinzi urimo gukurikirana kino kiganiro, nk'ubutumwa mwamugezaho ni nk'ubu?
Ubutumwa twamugezaho ni ukumubwira yuko ibipimo biratugaragariza yuko imvura igiye kugabanuka. Ubwo rero ahanini ubu urumva nk'umuhinzi, iyo umubwiye ko imvura mu kirere yagabanutse, abenshi batekereza kujya mu gishanga kugira ngo barebe yuko bakomeza guhinga, bakomeza kugira ukuntu babyaza umusaruro ahantu hatandukanye. Ubwo rero twebwe turabona igenda igabanuka mu by'ukuri.
Hari wigeze kuvuga, ndibaza ko ari Juste avuga ngo aya makuru yuko hazaba imvura nyinshi iturutse kuri El Nino mwayatanze mu kwezi kwa cyenda, ese iyo mutanze ayo makuru mugenda muyibutsa abantu ku buryo bamenya ko mu gihe runaka imvura nyinshi ishobora kugwa ku buryo byatuma nabo bitegura?
Nibyo ko iyo dutanze ayo makuru nk'iyo tuyatangaje, urugero nk'uko twayatangaje mu kwa gatatu, mu ntangiriro z'ukwa gatatu, iyo hashize ukwezi tugenda dusohora ayo makuru yunganira ya yandi yo twatanze, kwerekana niba hari impinduka zihari, turabona biteye gutya. Ubwo rero dufite ibyegeranyo bitandukanye byo tugenda dusohora, urumva tuba twatanze icyegeranyo cy'amezi atatu, tukamanuka tugatanga icyegeranyo cy'ukwezi buri uko ukwezi gutangiye, tukamanuka tugatanga ikindi cyegeranyo cy'iminsi icumi, tukamanuka tugatanga icy'iminsi itanu, tugatanga na none icy'iminsi itatu n'icya buri munsi, noneho tukamanuka tukajya ku masaha. Rero iyo ukurikiranye ibyo byegeranyo tugenda dusohora bijyanye n'impinduka z'ikirere, ukuntu tugenda tuzibona, ntabwo ushobora gutungurwa mu by'ukuri n'imihindagurikire y'ikirere. Ubwo rero ibyo byegeranyo byose nk'uko bitandukanye mu bihe bitandukanye, dushishikariza abantu kugira ngo byibuze bazajye bashobora kugira ngo barebe ngo bakurikiranye izo ayo makuru, kugira ngo bashobore kubona izo mpinduka kuko ziba ziteganyijwe, kuko ikirere kiba cyahindutse kuko tuba twabibonye.
Nibaza ko n'Abanyarwanda mu muco wabo bakwiye gushyiramo uwo muco wo gukurikirana iteganyagihe, bikaba ku buryo byajya biborohera. Uzindutse ujya ku kazi, akazinduka azi ngo araza kwitwaza umutaka kugira ngo imvura itamunyagira, ukaba umuco bimike cyangwa se bakurikirana cyane.
Nibyo ko bikwiriye kuba umuco, yuko ibihe turimo ubu ngubu byarahindutse, ntabwo bikimeze nk'uko byari bimeze kera, ariko wenda natwe tugomba kongera ubushobozi mu by'ukuri. Nk'uko wavugaga aho ngaho muri ibyo bihugu mutuyemo, usanga nka meteo y'ubwayo yaho iba ifite nka televiziyo yayo, usanga buri minota itanu, buri minota icumi baba banyuzaho impinduka z'ikirere ukuntu bimeze. Ariko hatwe usanga hanini tugomba kubanza kwinginga abafite amaradiyo, abafite amateleviziyo, tutumirizeho ano makuru. Ugasanga rimwe na rimwe ntabwo kuri bo ari
ibintu by'ibanze. Iyo abonye umuhikiraka usanga aricyo ashyira imbere kuruta ayo makuru ko yaba ameze kose, ugasanga atayaha agaciro. Rero ngira ngo biradusaba izindi ngufu kugira ngo byibuze dukore ubwo bukangurambaga, twongeremo byibuze ni n'ubushobozi kugira ngo ibyo bintu bizajye bikoreka nk'uko tubyifuza, n'ayo makuru azajya atangirwa igihe nk'uko bikwiye, abantu bayashyire mu bikorwa.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Uyu munsi twaganiriye ahanini ku mvura idasanzwe yaguye mu ijoro ryo kuwa gatandatu rishyira ku cyumweru, igahitana abantu barenga 50 mu bice bitandukanye by'u Rwanda. Kuri telefoni turi kumwe na Deo. Deo, mwiriwe neza?
Mwiriwe neza.
Uri hehe?
Ni mu karere ka k'igisagara cya Bujumbura mu Burundi.
Ikibazo cyawe?
Ego, igitekerezo cy'uwanje. Ego, cyase guhoza abavandimwe bacu bahoye mu Rwanda banje kubahoza cyane.
Ego?
Ego, cyo nosa kuvuga ku mujurure.
Ego?
Nashaka kubwira abavandimwe b'abanyarwanda bari bakwiye kuraba kunyine baraba kunyine boraba kunyine izo nzuzi boraba kunyine bozikingira bagafatanya n'abandi kugira barabe nk'imiferege yoba imeze nabi bakaraba kunyine boyica kugira bayikore neza, kuko turabye imite kuko twebwe izo mu Burundi tubamaze kuba dutera imbere ku bintu by'imyuzure unamyuzure ibe nkari.
Ariko tumaze iminsi dutangaza imyuzure myinshi mu gihugu cy'u Burundi, cyane cyane mu ntara za Rumonge.
Mu Burundi nabwo mu Burundi twebwe iwacu ni hamwe hamwe mugabo tuge nabwo arahantu ata myuzure iri hari, kuko twebwe icyo twaba abavandimwe bacu bo mu Rwanda bari bakubwiye kujya hamwe kugira bakore ibikorwa kugira bakore ibikorwa kugira ibyo amagisida ntasubire kuba, kuko natwebwe twumvise abavandimwe bacu bariko barapfa bicwa n'umwuzure, biratubabaza cyane.
Urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo byawe kuri telefoni, kandi turi kumwe na Joseph. Joseph, mwiriwe? Alo, Joseph? Joseph, mwiriwe? Joseph, dushobora kuba tumubuze kuri telefoni. Mu kanya gato turaba turi hafi kugera ku musozo w'ikiganiro muri Isanga cya none. Bwana Antoine Twahirwa, ibyo aribyo byose mufite imigambi muri icyo kigo cyanyu cy'igihugu gishinzwe iteganyagihe y'uburyo mwifuza kurushaho gukora neza, uburyo mwifuza kurushaho gutanga amakuru yanyu cyangwa se imibare yanyu ikaba yakwirakwizwa hirya no hino mu gihugu, imigambi mufite ya vuba ni nk'iyihe?
Bantu gukorana n'inzego z'ibanze, inzego za leta zitandukanye, kugira ngo byibuze tugere ku baturage benshi bishoboka. Dufite gahunda yo gushyiraho umuyoboro wihariye uzajya uburira abaturage, ni ukuvuga yuko twatangije imbanzirizamushinga cyane cyane mu ntara y'Iburengerazuba, tuhuriweho n'inzego zitandukanye cyane zishinzwe ibiza. Ubwo rero uwo mushinga turashaka kugira ngo tuwagure tuwujyane hirya no hino mu gihugu. Ukuntu uteye ni ukuzajya tuburira abantu buri masaha atandatu, yaratangiye ugurumva buri masaha atandatu tuzajya dukora icyegeranyo tugiye tucyohereza bariya bashinzwe ibiza, noneho niba hari n'amakuru bongeraho kugira ngo bagire icyo bakangurira abaturage bakayongeraho, bamara kuyongeraho noneho bagahita bayohereza abaturage. Ikindi ni ugukora ubwo bukangurambaga kugira ngo urwo rujijo ruri mu bantu kudasobanukirwa ayo makuru dutangaza n'ukuntu bayiyambaza bivuze bigende bigabanuka. Rero ingamba ni ndende, no gushyiraho imiyoboro nyine igera kuri benshi bishoboka, cyane cyane umuturage wo hasi cyane.
Twigeze gatoya kuvuga ku bijyanye n'imihendagurikire y'ibihe muri uyu mwaka mu gihugu ndibaza ko ari mu mwaka ushize mu gihugu cy'Ubufaransa hateraniye inama y'abahanga mu by'ibihe ariyo bise COP21 ndetse ibihugu byinshi bikaba byaremeranyije ko bigomba gushyira umukono ku masezerano agamije kugabanya ibyuka byoherezwa mu kirere. Icyizere mukura muri ayo masezerano yashyizweho umukono ndetse ejo bundi bakayemeza mu muryango w'abibumbye hano i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni ikihe bwana Antoine Twahirwa?
Icyizere wenda numva twavanyemo nuko nyine hariho ubufatanye ku bihugu bitandukanye kugira ngo bishobore kugabanya nyine ibyuka byoherezwa mu kirere, ubwo wenda bizanafasha no kugabanya iyi mihindagurikire y'ikirere turiho tubona ubu. Nubwo bitoroshye usanga ibyo byuka bohereje mu kirere biba kubivanayo biba bitoroshye, yuko iyo bigezeyo bigenda bihinduka bikabyara ibindi, ariko byibuze hagabanyijwe ibindi byongerwayo usanga noneho za mpungenge z'ibirere byahindutse, za mpungenge dufite z'imihindagurikire y'ikirere mu gihe kirambye wenda ishobora kugabanuka.
Hari abanyapolitike ndetse n'abantu bamwe na bamwe batemera ibijyanye n'imihindagurikire y'ibihe, nko mu Rwanda mwebwe mwemera ko iyi mihindagurikire y'ibihe ariyo?
Twe turayemera yuko ahanini naho dushingira ku kundi bituma byo dufite byagiye bihinduka. Nk'ibyo kwitegereza nk'ibipimo by'ubushyuhe dufite ubu bigaragaza yuko habayeho impinduka, ubushyuhe bwagiye bwiyongera. Ubwo rero ahanini niho tubishingira, kandi wareba n'ukuntu ibihe bigenda bihinduka. Nk'ibihe twari dusanzwe dufite igihe imvura yagwiraga, igihe imvura yarangiriraga kugwa, n'ukuntu imvura yagwaga nko kuva mu kwa gatatu bikazarinda bigeze mu kwa gatanu ikigwa, ugasanga byarahinduka, iragwa nk'igihe gitoya ikagori nyinshi ufite ubukana, ugasanga hari impinduka zigenda zigaragara bijyanye n'ukuntu twari tubimenyereye. Ubwo rero ibyo byose tugasanga nta handi tubikomora kereka kuri cya kintu cyo twita climate change, tugaragariza yuko hari impinduka zabaye mu by'ukuri. Kandi niyo ugiye no ku bintu bitandukanye bigenda biza ari mu Rwanda no hirya ku isi, usanga hari ibintu bidasanzwe bigenda biza byugariza sekiteri zitandukanye, ugasanga hanini bitari bidasanzwe. Rero usanga nta bisobanuro bindi bihambaye ibyo abantu ndetse iyo climate change.
Ubutumwa bwa nyuma bwana Twahirwa mbere y'uko dusoza kino kiganiro?
Ubutumwa bwa nyuma no kwihanganisha abavandimwe bacu bagize ibyago, tubafashe mu mugongo, turababwira ngo bihangane mu by'ukuri. Hanyuma ikindi ni uko nabwira Abanyarwanda nyine yuko aya makuru tuba dufite bazajye bayiyambaza, turi urwego rwa Leta rwashyizeho kugira ngo tubagire inama. Rero aya makuru atabagezeho cyangwa batayiyambaje mu by'ukuri byatubabaza cyane. Rero turi aha ngaha ku bwabo, ibyo dukora byose bagerageze kubikoresha kugira ngo babibyaze umusaruro.
Ese ukeneye kumenya amakuru y'iteganyagihe atabanje kuyakurikira kuri radio cyangwa televiziyo, ni hehe handi yayasanga?
Dufite umuyoboro utishyurwa, dufite nimero 6680. Ukeneye amakuru yacu yaduhamagara kuri iyo nimero. Ntabwo yishyurwa, nitwe tuyishyura. Ubwo ngubwo adafite ubundi buryo, ubwo urumva twayadushyize ku miyoboro itandukanye ya yindi ya imiyoboro social media, ku imeri, kuri website, aho hose twagiye tubihashyira. Ariko udashoboye kugira uwo muyoboro yibuze yahamagara no kuri iyo nimero itishyurwa 6680, bakamuha amakuru yose yakeneye kumenya.
Antoine Twahirwa, umuyobozi ushinzwe ishami ry'iteganyagihe n'uko rishyirwa mu bikorwa mu kigo cy'igihugu cy'iteganyagihe, turagushimiye cyane kano kanya wahaye radio Ijwi ry'Amerika.
Wenda ngira icyo kosoraho gatoya?
Yego.
Ni ikigo cy'ubumenyi bw'ikirere.
Urakoze cyane.
Murakoze.
Nshimire namwe nshuti bakunzi bacu mwagize uruhare muri kino kiganiro muri isanga cyanone. Nshimire injiniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma, nshimire na Inosa Kimenyi wadufashije gushyira hamwe kino kiganiro muri studio ya karindwi Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika.